your waist, you get down. Remind me on my phone, vibrate and get down.
Now hear this.
You got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition baby, full speed. Skid accelerator, speedometer. Kusereka, speedometer, accelerator, speedometer, kusereka, speedometer.
Busy, blazy, hey. Unajidu na uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby, this, baby, that.
Beep, beep. You got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition baby, full speed. Ski accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer, accelerator.
Ni moto.
Kakuku ni ndege. Basi samaki ni meli. Kangoma ni genge. Kwa mikrofoni mimi ni mkali. Yeah. Utanipata na my boys nikikata maji. Kwa duna sipendi vita dona watiaji. Ikiserereka, napenda ndogo hiyo na ndimu na jagi ya maji moto.
You got the keys to my Jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition baby, full speed. Ski accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer, accelerator.
Act like a champion. What a piece of money, girl. Tell me where you get it from. Tap on your entrance.
Nikizima washa buda cheza na nari ati buda cheza na nari. Nikizima washa buda cheza na nari ati
Let's go. kuivisha umewezesha na kuna venye mafisi unawatesa tu ulifanya ni wachane na Melissa Patricia Vanessa hata na Teresa mama niko solo sina keja niko lojo kizani utalamba ukidai kukiona akifika Erianda msokonya wabebe na kiondo ukiguza kanyondo fika kanidoto chine waba wachokoko
Kupa silva goro ntape ya kamene Chumini girimba kwa shia kama meme Kukaf na uloyo zote nliachanga tene Jusai na royo fisi ukitake kembe Chuna kindovu badai kekate pembe Yuno nyongo wa kekate kakadere Napenda kondolo kini vishanga pete
Jusila zimbo kumbao zila zima teme Now hear this
Now hear this
Kanyaga kana pigo za unafiki Kanyaga kama mbea siyo rafiki Kanyaga kama fisi anaroya usnichi Akundishi akubishi kwa nivepe Kanyaga wase wa shobo kudandia Kanyaga babu bomba umabia Kanyaga slay queens vipisho vya bandia Ukivipa hayeti madai vina vimbia Usushi Kanyaga mashemu fake Kanyaga msi Kanyaga kudada deki Mawifi
A beautiful wife when you bend or keep my pia. Yeah, Molandia Naetalia. A beautiful wife when you bend or keep my pia.
Mpaka badae
You're my sweet chocolate
Nipe pure love Pure love Nakupenda leo Leo kesho
The DJ who's got that party turned to a crime scene Because the ladies have been fighting over him
Monica lift up my feelings I wanna feel how you feel it Yeah, yeah, yeah Acha lezi tupande One time Tuwashe jiko kwenye kite Hevelo nani kangamo Mimi kwako chinkororo Acha niwe kibogoyo Ntalamba filololo Hevelo nani kangamo Mimi kwako chinkororo Acha niwe kibogoyo Ntalamba filololo Ngaro meoga na mafaranga Umenipandisha joto Siwezi lala Unafinya kona pika ngeta 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 Unafinya kona pika ngeta 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 Unapika ngeta 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 Unafinya kona pika ngeta
Now, 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 now. Now hear this.
Hit mountain, hit mountain. Bad mountain, bad mountain. Hit mountain, hit mountain. Wa bebe, skilo. Wa bebe, wa skia. Wa bebe, skilo. Wa bebe, wa skia. Wa bebe, skilo. Wa bebe, wa skia. Wa bebe, skilo Wa bebe, wa skia Wa bebe, suji bebe Demi yangu anadaitu matembe Niko fete, nimejisete Amejibeba, usimuweke Niko east kwa mabiz na manjege wako on Amejibeba, ako fine, sura nzuri amevai Kweli nini uko high, piga mushu kue high Ukiweza toa kutu uzirai Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadaya Ototo wawili tunadaya, njoki nduta na wamai Niko nini uko fine, jangreto walai Uko maji high dye, ntakukata walai Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadaya Nikimada sema high Kwa vuva na rai
Tumabiba walai Kuma mili zinazai Kimata sema hai Kwa vuva na rai
Wabebe Skilo Wabebe wasikia Wabebe Skilo Wabebe wasikia Wabebe Skilo Wabebe wasikia Wabebe Skilo Wabebe wasikia
skate. That girl, she a bard and she know. Check it, villa, mini marda, shiro. Like a snake body girl, yeah, she go. Dogo, dogo, baby, kakinyonga. Me napenda vile haga inasonga. On the floor, kwanza ibiti kigonga. No lie, fine, girl, umeni roga. Ume stand kama tatu tuza ronga. Nakubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki waki slim waki konda. Wasikia tu ma ouch tu vidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Wewa makali wanatoa mbaka njeve. Tarifo tunakujanga na rende. Boy pupa tunagwash na bireza. Big tune kwenye club wanacheza. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia.
Oh mi amor, ila no sije jeliona, sina la kuofa zine mapenzi ya dhati.
Hali yako naielewa, wala usijali mekubali ulivyo. Wako nimeloa, idhani nitaelea nikajisamia.
Chambali kitumbua, wasijeweka michanga. Tena wakaanza kukusumbua, kesho ukawa danga. If you never see you no go sleep, oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku, asubuhi jana paka night. If you never see you no go sleep, oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got.
Batio, 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 batio.
Show me what you got.
Say batio, 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 batio.
Show me what you got.
Baby, baby, oh. Yeah, me a la de kiss. Me a know de kiss, I know de tell, oh. Me a know de drink, come drive. Now why I take Uber, come your side, oh. Body they do me like say I billion, 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 billion. Bangin' my money in billions, 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 billions. Need to give you love in gallons, oh. Plenty, 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 plenty.
Ooh, yeah.
Play your favorite songs back to
back. Yale, ya ujana maji ya motonka ukurupukia. Leo hii wawili watoto wananiangalia. Pambana sana na changamoto kuwatafutia. Nikikosa mzazi mwenzangu anakuja moto matusi kunishushia.
natumia nguvu kutafuta kesho laloesha shati chini nikiziba ufa juu linangoka bati
zile ngongongo kwa ndugu jama tisha isha kama zima yeah. Miondondo mlezi wa wana lakini zali sina
yeah. Ama sauti yangu kwa Mungu Baba haisikiki tuseme dua za mbingu ya saba hazifiki yoyo
futa chozi futa
usiulize nalia nini
futa chozi futa
na isi riziki yangu imepigwa pini
futa chozi futa
yeah la 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 la
futa chozi futa
Mungu Baba nione
nikiwa kazini akili zote zipo nyumbani nikiwa nyumbani wakusalishe sina amani nakazana sana kimziki kweli napambana kubahatisha riziki walaomba mabawe neroza choyo na ndugu zangu wakiwemo napata fupa nikibogoyo Mungu ameninyima meno nikitazama watoto wangu inja ndo wamezaliwa kwenye imani ya dunia wanasema nishakosea ama sauti yangu kwa Mungu Baba hey, tuseme dua zangu bingu ya saba hazifiki baba
futa chozi futa
bend down and break your back you want to talk like a slut nataka nikupeleke nyumbani
mwingine ni daraja soma kasi mama kiuno chako unavo kizungusha kama pula namba yake na kutamani sina budi na wewe ushajua nia yangu ndo maana najishehua na makusudi
Niacha basi paka majogo kitandani ni mafunzo ya kikomando nipe mama nipe nyumba na jo kera umevua peleke bila chambo wanapata tabu wanajona tunapendana tunawapa tabu paka maji wanaita mama mama umeniweza nyanga nyanga ayo
Let them know so we can
can't live with them. When you see the chatty chatty, you have to tell them to go. Hey. Let them know so we can't live with them.
Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. Some people let your mind so dirty, dirty. Hey. All of them mercy, mercy, mercy. Some people let your heart so filthy, dirty. Hey. Lord have mercy.
The things that we do pon the dirt.
Lord have mercy.
Some of the things that we sing in the studio.
Have mercy.
The things that we do pon the streets.
Lord have mercy.
Coupon, coupon, coupon. Hey, I'm your
star. Oh, I need my
star.
Nakukabidhi moyo wangu, moyo wangu, mama unitunzie. Hey. Malkia wa penzi langu, fahari yangu, manyakwa siku nyakue. Wanijua mwenyewe, mtundu kitandani nilewe, mpaka chumbani sitaki uchelewe, ili tuniwe na wewe. Oh my baby, show busy, zidisha busy hadi nilewe, taratibu basi nikoleze, hadi nikole. Umenifanya zuzu, umenikoroga, mara kwako misiwezi toka, kabisa nimeganda, nimeganda. Hata wakisema umeniroga, wako kamwe misiwezi toka, kabisa nimeganda, nimeganda. Baby minawe sare, 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 sare. Tunafanana sare, sare, sare. Baby minawe sare, 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 sare. Tunafanana sare, sare, sare.
Kumbula italu kupona,
feel it inside. Girl, you my ride or die, ride or die. They don't understand, but they don't
todos están pendientes de ti. Pero tú puedes estar para mí, haciendo que me odien más. Porque todos te quieren robar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar.
Yeah, yeah.
Dile que tú eres mía. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía.
Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía.
Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía.
Yeah, 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 yeah. Bebé, yo soy fan de tu caminar. Te doy todo lo mío hasta mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar.
Under me rum, baby, you want go see the long gun?
Where you run go? CD kama napandana. Mana kila day bano unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banana, mina ayo basi tunabakana. Hapo nyuma na CD kama napandana. Mana kila day bano unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda, si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda, si upandana.
Madi bala na zinyama nikani kondinyo. Nitungi nungi nungi waka waka mbuta mbuyo. Nikitutu nikinyanya na poteza doko. Ziki bundi zikinyana zipeleka soko. Kando tapo machapo mbake towe toto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lofta na piga koto. San pigwa ra loft upaka na joto.
Banana, mina ayo basi tunapakana. Hapo nyuma na sidika menapandana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda, si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda, si upandana.
Shandana, kani mlena inabidi ya weke lawama. Toka tiki chiki mbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti ndai kulala. Underwater na kwambia shai changaza. Na kwambia shai changaza. Nina nerika mnashada tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyanana. Iku ready imistedi nani.
Banana, mina ayo basi tunapakana. Hapo nyuma na sidika menapandana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda, si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Pandana, panda, panda, si upandana.
Pate meti yako lit bila kupata wafis. Kwanza chenza story za matapa tapa nani ya buu. Nonda kumdandia tamdandia mbaka kesha. Tinguna nadaisha mbako bigi kamepewa. Dona nadandia ndai ura ura don don. Tonda na changi angwai uya uya don don. Lapo na kazi angwai uya uya don don.
Pandana, mira ayo basi tunapakana. Hapo nyuma na sidika mnapandana. Mana kila day bano na itangaza. Katangaze basi baby si upandana. Pandana, pandana, si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Pandana, si upandana.
Yeah, boy.
Sele baby, I'm a damper driver. Oh. I go take you anywhere you wanna go. Yeah, baby. I go be a weezy baby. Oh.
Yeah, yeah.
I go be your daddy, yo.
Yaga.
You go be my mommy, yo.
Star boy.
Let me be a Bengali, oh.
I'm the match. I go be a scapegoat, Tony. Scapegoat, Tony. Yeah.
Let me be a two baba, oh. That's all. Oh, baby, take out the Cali. That's all. Take out the Cali. My African queen. And baby, love me, yeah. Baby, hold me, yeah.
Let me love you, baby. Let me love you, baby, yeah.
Baby, kiss me, yeah. Baby, touch me, yeah.
Wanna be your lover for that. Be your baby, whoa. I wanna be by your side. And baby, too far. Mommy, you want to fly.
Stars on the beat.
To fly. I wanna be by your side. Baby, you are too fine. Oh, oh, oh. Baby, too fine.
Never turn the lights. I know you love me, and that love is true. And I feel the same way, I can't deny. Baby, on the cool holiday, I will die for you. I saw who sit in Shwena.
Vibele, vibele.
Oh, I know Piga.
Kelele, lele.
Empty kujifanya.
Vire, vire.
Kosisi ya watu wezo. Oh baby,
vibele, vibele.
Mane tantarira.
Kelele, lele.
Wanuk nuko baby.
Vire, vire.
Kosisi ya watu wezo.
And I want them to know.
Oh yeah, hey,
hey. You're the one I love.
One in the know,
the one I want to.
I want them to know,
baby,
oh my.
You're the one I love, the one I want to.
I saw
baby, wine all your one, baby. Drop it down, baby. Show me a one to see. A little copa, mama. I say one, baby.
You should get one.
Drop it down, baby.
You should get one.
Show me a one to see. A little copa, mama. Yeah, Benz in the shade, Benz via Vita. Tukumbani patanyo siri yetu ya ndani. Aga napome stare ni vitu vya kupita. Hasa visi kuchanganyo kanishusha thamani. Penzi langu sicheze kachura iwe dance.
Iwe dance.
Kanifanya mchepu the ruler emerges.
Emerges.
Oh my na. Moyo wangu mwenzako mimwepesi. Nisije kufa kwa mapresha upungwa iweke. Asa usitishwe naya. Oh anapiga. Eti kujifanya. Kwa sisi ya watawezi. Oh baby. Pale tantarira. Mwano knoko baby. Kwa sisi ya watawezi. And I want them to know. Oh yeah.
Lego the payday, baby, can you bounce? Lego the payday, baby, can you bounce and rotate? Showtime, baby, can you bounce and rotate? Lego the payday, baby, can you bounce and rotate? Playtime, baby, can you bounce and rotate?
Yode.
Rotate.
Yode.
Rotate.
Fanya kila kitu, do what you wanna do, baby. Hook it like a post on your pet. Do as I say, fanya vile na kushon, baby. Mazi wapi mabila gate. See yoke mani lakini vile na pro koto. Vile na roll tamu so koto. Smile and pose for the mokoto. Pose we hat kama go koto. Ke logo, ke logo. Ke litu ke kwa ke logo. Ke logo. Ke logo, ke li tu ke ka ke logo, ke logo, ke logo, ke logo, ke logo. Everything I think do ke logo. Leo ni weekendi, ni meje ya mi naga ke dogo zipendi. Ni kama movie ni zita to the handy. Yo yo wanna bounce si laidana. Yo yo wanna bendy, hitule muongo, hitule tule muongo. Nika majojo wa mebeba kage yondo. Hagishen movie, hagit on time. Body lika move ya body hagit on time. Hagishen movie, hagit on time. Body lika move ya body on time. Nitu ni pay the backers to the ladies. Jaro za kitambo so back to the ages. They call me the dogita, so medicare. So najua fiti I'm the lady care. Move ya body fiti come and don't care. Come and don't care, move ya body to the hair. Que loco, que loco, que le tu que loco, que loco, que loco, que loco, que loco.
Shombe, shombe, mtoto laini, laini, anawaka waka. Wanga wape vidonge, nime baini, baini. Wanatapatapa Minawe paka kiyama. Tuombe uzima. Waroge kwa kuchutama. Na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya. Habizi fitina. Wapike mabilinganya. Situtoke dina. Nalegea. Ukintazama yako macho, yako macho, nalegea. Ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kwa michezo ya chumbani, hodari,
hodari wa mapenzi.
Tondo kitandani, hodari,
hodari wa mapenzi.
zidi somo na kuwi. Chumba ni kiranga kinaishaga komo kirungi. Nisakata makirikiri, kuniwashaka pilipiri. Fundi haswa amekifiri, kunipa nilewe. Kwasa kwasa ndani bingiri, za kukata saga kachiri. Nani haswa unafikiri, kama sio wewe. Nichezeshe kidaru sosi kwa manane. Kanga, nikande kipanda uso tufunikane. Kanga, nipitishe bodala uko tukakutane. Kanga, siepini wao puto wasijichangane watapasuka. Nalegea, ukintazama yako macho. Yako macho nalegea, ikigusana yangu na yako. Yangu na yako.
When I say pull up, you know what I mean. Brand new and good for you. Fire.
Kwanza venye umejibeba ngami udai mi upenda napenda chako venye wewe ucheza ngami udai mi upenda napenda figa fire ni dangerous mi udai mi upenda napenda fanya na feel kama veteran mi udai mi upenda napenda
Nani ya goro alafa kuwe solo Kwanza kiwa momo buda na mchongo Macho za kondogo chongo Na mimboko mbaka usoko Tema kiwa kampwa na stone proper Alafa kiwa vajwa na dundosa Pale downtown na nadundosa Pale down kudundosa
Venye umejibeba nga miudai mi upenda na penda Chako venye uicheza nga miudai mi upenda na penda Figa fire ni dangerous miudai mi upenda Penda na penda fanya na feel kama veteran Miudai mi upenda na penda Mi upenda na penda Mi upenda na penda Mi upenda na penda Mi upenda na penda
Niko kidalio shamba nda tunamboka Leje jasa kwa chupa ya tuni woka Ninataki ya mayangu na rieng nazi Tuna kama chengu kunyanda upigwa mboka Hukumanga kwa tuzangu za mboka Kuna panya supaka takula nyoka Wakichaka kitanda riko na sofa Chapa chapa kichapa na chia broma
Penye umejibeba nga miudai mi upenda na penda chako Penye umejeza nga miudai mi upenda na penda Figa fire ni penda Miudai mi upenda na penda Fanya na filtama feature na miudai
trying to get paid, take money.
I'm trying to get paid, take money, cash
checks. I'm trying to get paid, take money, cash checks. You see the set, that's Lash, that's Dex. Young C, Young Shorty, Milcaveli. White bricks, True Religion, on the telly, it's me. Wiz got the house full of freaks. That's why I haven't been around for a week. I'm getting pounds in my sleep. I'm at the top of the mountain, it's peak. Bring it back before the villain. I had a life, real talk, True Religion. It's in the blood, in the jeans, in the stitching. Walked in, no weapon, made a killing. Tongue kissing, pretty women. New iPhone, cause I'm done with all the bitching. Tryna be in my position. Keep my shades on, cause they're trying to see the vision.
Tell me, bad man, see I need your love. See I need your love. Me need you close to me, me tell I say me, oh stay on the road. Bad energy, stay far away. Make you stay far away. Just give me love for the night, give me love for the night, yeah, waste no time.
Breakfast in bed on a plane. I could never complain. I was walking with the limp, had the cane. Dex said greatness and nothing was the same. Now we're set for life. I saw the turn up button and I pressed it twice. You heard I'm in the club, then my best advice is put your shoes on and come and get your wife. Cause we've been having sex just for exercise. Every night men are doing sexercise. She look into my eyes, now she's mesmerized.
She tell me bad man, see I need your love. Bad man, see I need your love. She tell me bad man, see I need your love. See I need your love. Me need you close to me, me tell I say me, oh stay on the road. Bad energy, stay far away. Make you stay far away. Just give me love for the night, give me love for the night, yeah, waste no time.
Hey, they better get used to the flex. African man, you see the jewels on my neck. Black James Bond, that's the new silhouette. You see me in the street and I was moving correct. Been running around trying to do the home run. Left that girl, she was no fun. I tie one. Smoke one, big chief Skeppy, and I answer to no one. Counting my blessings, I'm feeling special. Bird's eye view, SK level. Give them the shaku when I dance with the devil. Young fella Kuti, the return of the rebel. I told her I need some space. Real busybody, never stay in one place. And she knows I got more tricks under my sleeve. That's why she never wants me to leave.
She tell me, but see, I need your love. See, I need your love.
Madriti, tweeti, speedy me, I miss it, funky, breaky.
kashikiria mwacha vimbe bichwa wallahi kanipatia anastahili sifa chumba kizima chanukia uturi kajifisha vidore nasimamia ukingoni nafikishwa nani kosha mwili kwa maji ya madafu
yendo kocha ananifunza kucheza rafu
anijua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu
nikichoka ananikanda kwa mabarafu
majabu, majabu penzi lake la ajabu majabu, majabu mahaba yake ya ajabu majabu, majabu penzi lake la ajabu majabu, majabu mahaba yake ya ajabu Fuanyuni paka harua Mikono tende anazichambua Anilamba Kitandani humwaga maua Mingine ata chembe siku anajua Antua ushamba Nanitake nini kwake Nyombe sipewe Iwe pemba machake chake Chagwe mwenyewe Nanipa pombero yake Ninywe nilewe Mambo shegani mwake mwake Mangaka mzewe Libandike Penzi kama gazeti walisome Tuadabishe Sangara shombo vipweti tuamo Nikila nilishe Chapati za alizeti Ninone Tuafungishe Midomo uzi simenti Tuashone Nani kosha mwili Kwa maji ya madafu
To get your love Girl, I don't give you all I got But it's not enough for you Show you fire, me got a pot of love Now I be say I don't forget enough of you Yeah, waiting to die Nothing I can do for my baby Anytime when you need me, come to me my side, wallet Waiting to die, nothing I can't do for my baby My shawty, yo, the kid my baby
Let me say you there for me As I there for you Baby, say you there for me As I there for you
Combo, my sweetie, honey, give me action like a Rambo. He be crying the things you do. Who them go call me mopo? Back to the mop, I go down. No time for go slow.
Where they hide me, my
my sweetie baby. Don't stop, cause I like it.
Me on the sugar, you want me, you go to me.
She start to turn up. Immediately she start to feel the sound. Oh. Immediately they start to turn up. Oh. Immediately she start to feel the sound. Oh. Yeah. Everybody jump, 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 jump,
Kijo, your body up quick, a body. Mommy water, give me one test. Yo,
I don't gas, so ya wind up. If party don't cast, so ya bind up. I want city royal, I want royal city.
Destiny. All I wanna do is just flex. Big body thing, I've sex. No phone calls, just text. Hey, rude boy, mine at the crest. Why well, flex with the bass? Flex with the bass. Flex with the bass. Yeah, I flex with the bass. When I bubble with the bass. Bubble with the bass. Yeah, I'm bubble with the bass. Bubble with the bass. Street kid, but the money corporate. OG, yeah, the barra done the portrait. Bandry, but they pay my dues in Norfolk. I don't dwell in situations, I sort it. Yeah, I come alive in the night time. Penny coat, sometimes I mess with white wine. These are off-white nights, don't need take time. I don't wanna see no pagans on my timeline. I could tell on site if you're a hater. If you flex for your money, I don't rate ya. I would never sell my soul for some paper. Did it the hard way, no elevator. I don't wanna do it, just flex. Big body thing, I've sex. No phone calls, just text. Hey, rude boy, am I at the crest? Why well, I flex with the bass? Flex with the bass. Flex with the bass, yeah, I flex with the bass. When I bubble with the bass. Bubble with the bass, yeah, I'm bubble with the bass. Bubble with the bass. Them man, they move illiterate. You need do it for the gram certificate. Bear catfishing, I ain't feeling it. Money phone gang, I ain't hearing it. All I'm trying to do is inspire. I know the price of that car. Don, you're a liar. Mortgage on the wrist before a home buyer. That is not dench, I don't care if it's fire. I'd already deal with the ego. I just get it in like a free throw. Don't gargan like I'm Nico. Excellence, do it for my people. All I wanna do is just flex. Big body ting, I've sex. No phone calls, just text. Hey, rude boy, mine at the crest. Why flex with the bass? Flex with the bass.
Ukudekeza kama mtoto, fura unavurahia. Nafugeuka moto, machozi umelia. Mwimbamba mwingine, wana pesa kama Dangote. Naweza nijali umasiki, naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya Harmonize, fukuzishe mwarabu. Penzi yoyo Nashia kuwa like Easter hivo. So kupenda achana nani, nekupenda penda nanani. Mambo stress ya nyumbada, emucheza ufurai. Kama swangi limekole.
Asa inama, memupenda mbongo.
Go, 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 go.
Oya inama,
inama baby.
Asi pinda mbongo,
mbongo.
Asa inama,
inama baby.
Babizu
bakalemba kadoo.
chéri na mazalie. Kamo nyoso, rubela kanga, je t'aime. Balo baba sika u, balo baba sika u, ngana kole mete. Balo baba sika u, balo baba sika u, ngana kole mete. Chéri na gaza kitoko, chéri na gaza yelengito. Chéri na gaza kitoko, bebe na gaza yelengito. Parfois l'amour est compliqué, mais chérie à moi toujours romantique.
Asalina ma,
na kupe na muko,
ama
ina ma, bebe na ngaliye.
Asalina
ma, na lela yo, ola ina ma.
Asa ni onyesho na nyonga je,
nyonga, nyonga kibasike, nyonga, akibasike, nyonga.
Aki uno kifanye pedeli
Nyonga, nyonga kibasi keli nyonga Aki basi keli
nyonga
Kama kibasi keli
nyonga
Nakubena mkogo
Nyonga, nyonga kibasi keli
nyonga
Aki basi keli nyonga Kama kibasi keli
nyonga Yabucheza kakuma lakashi kwa mentadi
Analishe, alishe Analishe, alishe Analishe, alishe
Biaza kitonga kachanga nyala nyagi
Analishe, alishe
Kayuko kwi
Analishe, alishe
Shila nina
Analishe, alishe
oh, oh, oh.
Analishe, alishe
yeah. Samuel